ate bwalu bana Uganda abaduki demokoti nga bajisaba ekisekera gire kyoroberera ekikugira government obutaddamu kujja ko mayingo ga internet n'emikoto mugatta bantu mu Uganda kubanga ekikolwa kino kirinyirira dembe ly'obuntu awamu n'okugotanya dembe lyabwe ery'okumanya ebigenda maaso ku sokosi za ddala ebyenfuna by'abana Uganda abaduki demokoti enkulu ye Michael aboneka ne Raymond amumpaire nga bajisaba efulumia kiragiro kino mbagirawo tikubanga okujja ku internet tekyetaagisa era kimenya mateeka ate nga kiyisolugayo mu mateeka g'ensi yonna Uganda ge yasaako omukono aboneka ne munne yampaire bagambye nti mwe wawa abidi mwe mule akacheka kevye mpulezganya aka Uganda Communications Commission kampuni za masimu okuli MTN Airtel naye kansako n'ebirala mu mbuga z'amateeka
kooti tugigambye nti UCC teyina buyinza mu mateeka kuvaayo negamba nti eddembe lyammwe ery'okuyiga ery'okwetongoza ku intaneti n'okubeera ku intaneti n'okukolerako emirimu fenga UCC tulijewo teri muntu ayina eddembe mu nsi muno mu ya Uganda okujjawo eddembe ly'abantu uwango ino okujawe dembe obo kulitekake ekomo ino gena mkoti
aboneka wabada nyonyola gambia ntingo jeko kuba tebabade tebasobola kuuliziganya nga banawe bafirizi dwa vya nsusu kubanga babada nemi limo menji jivatambuliza ku internet
tuagala UCC etulage
mtuze nono
tuwali ku internet netugamba ntugena kukula kule tuwa kuchankala wanda fetuze mngafe mchi mudembe ya spendius go watuja ku internet ngo gamba mbwana wagena kuweka la kasa
mie
fete tuweka la kasa ko yate tunawagu tuwe fight ako mtu kuweka la kasa katineshi dala kuweka la kasa chi okuli mugwanga sawa zino okuava ko internet okuvela ko so vina vina naba abikoze sa kulini ya dembe ya abantu wekaba nga tululu kaba de na kawe nkanya Uganda bagamba ya demokrasia katuwa internet bajijako kate bagamba gwanga ya demokrasia lili kumulembe kwa demokrasia sefisipro oza nti abantu okutule ye bugolori ne batula yonna ne bajaganya ne bagamba lero nka internet jizi zako ne WhatsApp tujisibye era we mugenda ku BPN tugenda kubasira so abantu okutule ye ne balowooza nti bagenda kuzanyira kwa na Uganda okutyobola dembe lyabo fetuvuddeyo